Yeah, Azizazioni. Yeah,
Isaiah prophet.
Nesim yokubongo, omukwano gwange kwekugo. Kulembera ngoberere, tuli babiri kubebere. Omukwano leka kwogere, abebigambo bakwebere. Tuli mukwano ne bwe tusoba tetufa kubwogezi baby. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Njagala ng'omulunnyanja wayagala ebyennyanja. Suubiza nti toli nkyawa tondeeta maziga n'onkaabya. Ndi mulavu nyingi naawe my baby. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitumbwe kyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amaaso go ga birungo. Wasuka kale anneebaze gye wakulira, kubanga tewakubibwa. Bakuza bulungi n'egonjebwa, kuba tebakumeya. Oli mukyalo omuteefu omulungi omwana ow'empisa. Alimu buli kimu mu butuufu osaanira mpeta. Neesiimye okuba omulenzi wo, bweraba bwengeze zenna. Saagala baleeta kalebule okutabula laavu yaffe. Engere ekyanaanaana bwe kitaayaaya, nange kyenva ndeewaana nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitumbwe kyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amaaso go ga birungo. Wasuka kale neesiimye okuba owuwo. Omukwano gwange kwekugwo, kulembera ngoberere. Tuli babiri tubebere. Omukwano leka nkwogere, abebigambo bakwebere. Tuli mukwano ne bwe tusoba tetufa kubwogezi baby. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Lengere ekyanaanaana bwe kitaayaaya, nange kyenva ndeewaana nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo
kuwasa kyentegeeza onoobasinga abakuvuganya bentegeeza.